B&B Classic.
Okida.
MKP on the beat.
Yeah, Toto Zuruna ni changanya, changanya Toto shwari sina wari ni tabambanya, bambanya umeni na saki design umeni kamata, kamata wendo baby mama ya nushani kanganya, kanganya God, when I met you at the bus stop. Oh swag, I remember you in that spot. So hot in a looping crop top. As tight, girl, you got the booty on top. Yeah, wanna put you on a poster. Put you on my walls there, at you like I'm top tap. Damn, mtoto shani chingua, figure yako ya kishua, wendo wangu washajua. Shani figure chini, mother come mighty. Sina say, only pray, we don't fight this. Kama hela usijali, we go find it. Kama bola with the owners of this town, bitch. Yeah, nitakulinda kama Phantom. Toto rojo napenda unavyo drop down. When the phone wakati nikiwa down. And later in the night I'ma take you to bikini bottom. Nah, Toto kali you my cotton candy. Toto time, Toto soft with the dani candy. Kiwa nawe mahanjam, Toto liney liney. You so kind, you the one shiny biny biny. Yeah, Toto zuri ni shati ya saini. Unavo kata unani changanya changanya yani. Mauno kata unavo nengua nengua mami. Nishadata hata siwezi kumua mami. Toto livo yani, sina hata mani. Nimezenguka kana muka bila hata mwani. Toto rembo penzi lake la kijerumani. Nita hustle mwisho wake nite box bunny. Dang, she got a body like a Mexican. Walk so lit, I'ma call like Kim Kardashian. Face on flick, no makeup, she like an Asian. Crack that shit, mistaken she ain't no lesbian. Yeah, Toto jicho kodo fiti doro. Mtaka nkupeleke kwa tukule Morogoro. Utambulishe familia ili usiwe solo. Achana nao waropokwe wote wa makolo. Toto kali kali, Toto damn, Toto soft, brother Danny Candy. Kiwa nawe mahanjam, Toto liney liney. You so kind, you the one shiny biny biny. Yani sina say, Toto panda bay. Unavokata mi mwenyewe sina hata play. Misuka panda Toto langu yuma everywhere. Songa karibu kata kata mauno bebez. Wache bila say, wakutaka vile wana game. Wana kufata pale poto unapokwenda bay. Kama pala wanataka univonavyo bay. Sita acha wakupate nishakita.